Re le mokgatlo wa Democratic Alliance re etsa pheletso ho masepala wa Mantsopa Local Municipality mabapi le taba ya metsi. Baahi ba na le ho dula matsatsi ba sena metsi, empa bothata bo ba baahi ba dulang ba sena metsi ke ka lebaka la hore masepala wa Mantsopa ha o lokise infrastructure tsa bona. Le planteng ya bona ya Genoa Water Treatment Plants e dula e ntse e lokisuwa, empa ha o fihlelle moo fumanang hore ya lokisuwa ha o be le bothata. Ho dula ho ntso na le mathata beke le beke, letsatsi le letsatsi. Jwale re le mokgatlo wa Democratic Alliance re re tsohle tsena re tlo di bitsa ka hara council ya rona, re di raise ka hara council hore re kgone ho fumana dikarabelo le baahi ba rona ba kgone ho phela ka maemong a hantle mo ba fumanang metsi letsatsi le letsatsi. Hobaneng metsi ke ditokelo tsa baahi. Ke a leboha.